Shakwe Mungu lembe siku zombo amenisafishia hata
kichele kwa wingi.
Hey, mwingianga competition na sijali who might win. Born with success the same day mwita success my twin. Yes, tsunami everywhere, nothing comes be. Till atarende yangu giwa thiongo the river be. I'm like that. You think I'm gone until you pour water on the ground like psh. And I'm back. Yes, mbele miki sogo I'm back. Saved by his grace, Michael Jackson I'm back.
Shape mukulembe siku zombo amenisafishia rada. Ana kushape mukulembe siku zombo amenisafishia rada.
Skills. Wase wanatafuna ball gum bubble up. Niko mbio running race ya ukristo bado lap. Love yako imeni drive crazy so na bako lap. Bako lap stars zote ziko juu. Don't start kwa ground ni mrasta. Zote ni bigi doni ndogo ni minisa. Yesu mashepad mini le kondo pasta. Niko evergreen nota kanisa ni pasta.
Amenisafishia moyo, amenisafishia njia, bado ninasimama. Anakushape mukulembe siku zombo amenisafishia raya. Anakushape mukulembe siku zombo. Amenisafishia na dada.